ɗo gargam ɗon kettino habaru suka matore studio kala goddan to on gettiri mona ko habaruji o samadde monde abdoul ni fof mo abdoul
jamni walla ka aissa habaruji ɗi gaddanɗe asawe o anda hettinantoɓe
nder habaruji ɗi hannani en puɗɗa e dow suka ummatore huɓɓere ñama e huɓɓere zender en nana ɗum e ɓe mbi'i dow jippinol laamu ko ɗum waɗi ɗo e leydi niger lasso e jeego lewru juillet hitandu ujunaɗiɗi e lasso e tati direwtal bindol meɗen jeeya to enden zender to fedde suka ummatore mbiyatene régi pomɓe gaɗi yilaaro firtude ko e ko bannira e maɓɓe dow réseaux sociaux han wakkati fo en kantire fijoji men ko coñnol ɓalli banniraawo gaɗa balɗe sappo jippinol laamu ko sojeji CNSP gaɗi ɗo e leydi niger banniraa e meɗen giilike nder huɓɓere ñamay en nana e ɗum e suka ummatore mbi'i dow majji en kettino ko mariyan ade waddi ko ɗum firti ɗengal fulfulde
kulle ɗe min domri e maɓɓe ngam hannde en sukaaɓe ummatore keɓa bayle wooɗi kamɓe du ngoni ɗuuɗal leydi ndi
ko ummatore gaɗen du au ko watto ko leydi meɗen reeno fa wooɗa hojiɓe laamu joni ɓe du allah wanta ɓe koƴeyna han fa ɓe moƴƴina heɓa yaade yeeso heɓe nder leydi meɗen heɓede konde afrique fou
nomin ummatore noon ko fayse min nanayi belɗum nder leydi ndin miɗen jiɗi wi'e ɓiɓɓe amin nataaniraaɓe nanoye belɗum kamɓen
aysa noon durni fa hannde har ko tarata jippinol laamu ngu enden ni ko waɗa ɗo enden leydi niger lasso e jeegom lewru juillet hitandu ujunaɗiɗi e lasso e tati fa hannde en daari toon enden ni zender ummatore de enden ni wurtake ɓe ƴami ɗuni fa hannde nder burtaki maɓɓe enden ni ɗum duro ko wadda jonde jam e ko soɗa enɗen caka himɓe leydi en kettino ko woɓɓe maɓɓe mbi'i ko firta e ɗengal fulfulde
en tant que jeune nigérien
ano ko ƴewta min e ummatore niger nder nafakka amin mawɗo noon e tokkitaade no habaru leydi ndin woni no yaaro dey ko ɓuri suulude min woni yi'ude ko leydi amin heɓi ɓantaari harto yaadu yeeso kam fuu e fi arzuku ɗon miɗen ƴama e banndiraaɓe amin ummatore niger wallude harto soɗondirde jonde jam kanƴum e potal ɗum warta
gootel
mona gode ma
minen jetta studio kalangu ko hokkimin laawol min kaala giiɗe amin dow ko ƴeewata fiimo leydi ndin tawa hannden woɓɓe no jooɗi golle gala woɓɓe naati nder ɓiɗɗa bonɗa komin eelata allah ni woni ɗum laato laawol ko ummatore keɓata golle ko gaɗa
banniraawo jokuma e jeey to enden diifa nder région e ngingimi en gaddan habaru gonna
noon jaati waɗi aysa e njiyanduni fa hannden nder département e ngingimi o andani to sukaaɓe ummatore cakantarar enden ni tawra saɗormaji har ko darata gaɗol jimmi maɓɓe ɗi enden gam ɓe gala studio to ɓe jaha adoyde jimmi maɓɓe ɗi enden kettino ko Abdoulaye Mayna waddi firtaɗengal fulfulde
guinguimi no woodi sukaɓe ummatore hewɓe laatiɓe no jiɗi gaɗa jimi e bami ka noon woni eɓe godi saɗorma hara hoƴoygol hono jimi e bami ɗi enden e moƴƴinde ɗum machahura e sulwan ɓe fu yimoɓe noon ɓe guinguimi
bamude kan ayki
min gala are golde tirɗi min gala studio tomin ciryoto jimi ɗimin gatta deni minen giɗi min ciryo jimi sey min jaha Kano na min jaha wuro gon
wodi dabande muñuwaka
garesinka nani rafi golle woɗi jimi du gala no kokke darja kadendan ndenne ardiɓe hawsu e ɓiɓɓe wuro ɓen pamana ko e jimi ɓe mbawi nildude andinoje maɓɓe kewɗe
ɓe sukaɓe ummatore waɗoɓe jimi e bamɓe enɗan ni eɓe gaɗa noddangal maɓɓe du konɗan ni yaade e laamiɓe
min jii ko ummatore amin ŋeŋuɓe nder jimi no godi bawɗe wadde kulle kewɗe deyi ko harto moƴƴinol jimi ɗon sey to ɓe jeeyi nijeriya waɗoyde ɗum ndenne senimiɗen keɓa nanganol yaade to ardiɓe amin hawsu wadde ƴamɗe yaade to pelle mballiroɓe waɗandemin e studio to jimi moƴƴinte e to yimete nder département o fuu sukaɓe amin ummatore no kollan ŋeŋal muɗum harto jimi
kamɓe yimoɓe enɗa gollal maɓɓe no woodi nafaka sanne ko wawi waddude nder jonde ɓiɓɓe adamaɓe allah e pirtokoɓe koɓe gatto ɗum enɗan kañum e gollal yaadu
bandirajo on kuma wakkati o tarpindol meɗen no en jeyi to en danzender to fedde sukaɓe ummator mbi'etene RJPON ɓe gaɗi sigila firtude koye bandiraɓe mabɓe dow réseau sociaux ɗiɗi yaade jeetati lewru août
non jaati waɗi aissa sigila joɗɗinaɗo o duni fa hannden ko wonano tefe dermum kan woni firtude koye har nawtorade duni fa hannde internet o enɗen dow fi habaruji penpeneji ɗi himɓe peccititte hano dow whatsapp facebook e ko nanditite en kettino ko mahammadou gori diadji ardiɗo fedde ummatore zenderde enɗen ni ko wi'i ko moustapha mamman sani waddi firtaɗe ngal fulfulde
famande baasi ko woni e waɗugol haalaji peneji ɗum waɗi ko sukaɓe ummatore hawruɓe le fedde wiyetede RJPON dow fi waɗoɓe internet ɓe enɗam ɓe kooƴi lawol firtugol ko himɓe tindi mahammadou gori diadji kañum woni mawɗo fedde mabɓe nde enɗa
nous avons organisé
yilaru tindi amin ndu fuɗɗatana ɗiɗi yaade jeetati lewru ndun dow filla nawtortoɓe e réseau ji kinno dow habaru pempenuji mbawuɗi waddude hakkillo ummigol
parmi tant d'autres
ƴewtinade kibaru fa wooɗa ɗum ɗon no wajibi sanne mamidou guiré hassan no goldida réseau ji
sanne gens...
fama no woodi nimɓe ɓe anniyaji mum mboɗa mbayloɓe habaruji nden ne tindinoje gonaɗe no waɗeɗe no sigila lobbo non gam neɗɗo nde ni feccidi e nimɓe habaru ko latiɗo no wawi memudo gurdam goɗɗo no wawi nanguede gammaji
beɗi kewɗi dow fi kibaruji ɗi enda kañe goltude jaman ɗe wonno koɓe gollitirto kamɓe ɓen endam gam batte allah ɓe keɓe gaɗa pirto koye sanne yeruno abdou kader abdoul karim secrétaire général RJPON holliri
dow wecco facebook miɗen godi ko watto nimɓe keme joyo na jeegom ɓe min golliditta e mun whatsapp du noona kano ko seni min nildi hunde no waɗa nimɓe ujunaji ɗiɗo ko ƴewata ɗum ndenne e jiiɗam hunde noon ko wawi waddude
nafakpositif RJPON oni ƴewtinto hollam fa wooɗam kamɓe waɗoɓe internet ɓe endam dow no han tawi ɓe pamani fi kokkol kibaruji dow internet o endam saabu hannden rafi kibaru dartiɗo heewi sanne e dow réseau ji
hay sar ko darta fijo coñinol ɓallini hannden sa kettinoɗen ko soumane amadou jangante
ara filla ko darto fijoji pirta ɓalli ko asse oɗo ni en kala haala fijoji jeenaɗi leyɗe kaaloje ɗengal francire no woni e hoore mum to enda RDC leydi congo o ɗum dukanɗa hanto tan a jaago alal ngal jeego lewru août leydi niger heeɓi tammaje dalde ko watto sappo e le fifijoji pirto ɓalli ɗin endam far duruwo caggal koɓe kawi kongoji ɗiɗɗi endan kamɓe himɓe leydi niger sagitiɓe kawiɓe burkina faso ɓe jaaɓe timmina duruwo ngo hakkunde mabɓe leydi sénégal lasar hannde oɗa e dow fi ko darto duruwo ngo leyɗe men afrique fedde leydi niger lettol balwetede mayna ɓe yettaki duuɓi nogayi kandu konɗa heeɓi yaadu yesso nder majjum ɓe kawra eɓe cameroun miccintingol ni ɓe arti kan kamɓe mayna oɓe kawrunoɓe cameroun ɓe enda kanoɓe cameroun ɓe kan hawiɓe gotel e ɓol
ɗo men gantane habaruji amen ko sukaɓe ummatore mi yetti kettinaki on kettinimen sey jaago de on kiyari